amad.unaux.com.
Yo, Danis. Lego.
It's a Danis Music Productions.
Yo, boy. She. Che. Si. Chinda changa bayi bulo. Mkondo wanganda nyamula. Ulenda waku mkondo. She. Ndipo sindi njenje mela. Ndikuzi wa mandikonda. Sindinga yende njomba. Muna ndi uza mautate. Hile ndi sateke seke. Muna ndi uza mautate. Mwainu muritendere. Enu ndangodeka. Kudikila ntawi yake. Panu ndangodeka. Ndika one ufumu wake. Siku ndi siku. Ndima pada kupembera. Siku ndi siku ine. Ndima omba kusochera. Konda, konda, konda. Konda, konda, konda. Siku ndi siku. Ndima kwada kupembera. Siku ndi siku ine. Ndima omba kusochera. Konda, konda. Masinta ndipo sindi derangawa ndima vesera Anglican voices ndipo mwandi pasa moyo kuposa zangazo says each and every day 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 ndima kara kupembera each and every day 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 ndima opa kusochera ndima opa kusochera Siku ndi siku Ndima kwada kupembera Siku ndi siku ine Ndima opa kusochera Konda, 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 konda
Jehova
Konda, konda, konda Siku ndi siku Ndima kwada kupembera Siku ndi siku ine Ndima opa kusochera
from Amma.